Virgin on this one. She gave me that love. Remember she gave me that love. Madani na mo stressy. Omoje maguli nga guli kuresi. Mama she gave me that fessy. Wowe anaziza matesi. Ono muwala motosi kulimba. Anyenye zanze nembolo kuvimba. Zewe kutuka kosi kusembia. Aasi kusembia. Muri mwe mirembe mu mutima go. Muri mwe mirembe mu mutima. Muri mwe mirembe. Muri mwe mirembe mu mutima go. Muri mwe mirembe onzita onkubya bululu. Onkubya bululu walalala. Onkubya bululu walalala. Onkubya bululu. Onkubya bululu walalala. Onkubya bululu onzita onzita. Simulola. Sembera, buli bozi nanze baby when you see the wala. Nyimirira, nyimirira nze nekubombola. Samirire chidongo baby nawe no seka eh. Ose kufuga kamotoka. Nganange wente wente lontoka. Onomu wala moto sikulimba. Anyenye zanze nembolo kuvimba. Zewe kutuka kosi kusembia. Si kusembia. Muli mwe mirembe mu mutima go. Muli mwe mirembe mu mutima. Muli mwe mirembe. Muli mwe mirembe mu mutima go. Muli mwe mirembe onzita onkubya bululu. Onkubya bululu walalala. Onkubya bululu walalala. Onkubya bululu. Onkubya bululu walalala. Onkubya bululu onzita onzita. Akwera bizane bikwewaza. Asanyi sanze ne musembeza baby. Bwatunula abera yekoza. Nze jamu kwata ne mukwata kakuyimbya sembera. Sembera no mama kabina. Nze bwenkuvuna mundowoza zimba kalina. Talina mwana weka jinja katalina. Bade nonya kukufuna. Ono muwala moto sikulimba. Anyenye zanze nembulo kuvimba. Nze bwenkutuka kosi kusembya. Si kusembia. Muli mwe mirembe mu mutima go. Muli mwe mirembe mu mutima. Muli mwe mirembe. Muli mwe mirembe mu mutima go. Muli mwe mirembe onzita onkubya bululu. Onkubya bululu walalala. Onkubya bululu walalala. Onkubya bululu. Onkubya bululu walalala. Onkubya bululu onzita onzita.
Records.